Yota no, ndirao ni ya chinje, shash ni ya finje. Nkosa za mangwai sitabidi ni wafinye. Mfit, inde, inde, nko mafore. Do ina disi ya lan, rada ni chome. Seti mudi baki ni fiam,
seti mudi baki ni fiam. One kind, cheke, seti mudi baki ni fiam.
Niki mudi hivi takata to the sky. Tene mina hiva mina penda mangwai. Midepo milevo mina feel kana fly. Si mina feel kana fly. Niki midi hivi takata to the sky. Tene mina hiva mina penda mangwai. Midepo milevo mina feel kana fly. Si mina feel kana fly. Ni weekend sina form, si nipate kwa choche mita girl poli road. Nika slim kakonda kona form, si tufike low. Miss Colonly kuna mashash, matei na madreka zote. Ngoja tufike, I swear nda wakunyo wote. Senior rank, big body drive me crazy. Nka mama, kafupi brown skin vishenzi. Bubble up, nishike bomba na jegi, sivuti shash. Jilo misi die comedy, ha ha ha. It's just a little brief comedy, wana nibamba. Kwanza waki smile be sexy. Niki midi hivi takata to the sky. Tene mina hiva mina penda mangwai. Midepo milevo mina feel kana fly. Si mina feel kana fly. Niki midi hivi takata to the sky. Tene mina hiva mina penda mangwai. Midepo milevo mina feel kana fly. Si mina feel kana fly. Mina ban kush boy, mina ban guay. Stakim se anani lecture in a my life. Girl you know my type, so if you stop cry. Jenye na medi venye nda bindai. Mkona left me watch me the pon right time. Jina buy back me Smith artist one kind. Kani mboka nko ready from the first time. You know afi try kumbie ka Mr. Shine. Sezin zagi na mrazi mino like crime. Haiju kivela ni safi nina pedi wa mai. Nishangusha manane ndirao niko ya nai. Ndeli nina manguay. Tell me what you feel like. Kichwa nina ma lines. Robas nina ma rhymes. Niki midi hivi takata to the sky. Tene mina hiva mina penda mangwai. Midepo milevo mina feel kana fly. Si mina feel kana fly. Niki midi hivi takata to the sky. Tene mina hiva mina penda mangwai. Midepo milevo mina feel kana fly. Mina feel kana fly. Niki medi hivi, dona feel fiti. Niko kwenye kiti, mina skiza muziki. Taja feli beta, ndo tajua joni sisi. Why you acting funny, why you smelling kinda fishy? Try kuni cross, ndo tajua ni mazishi. Midepo melevo na sijui joni nini. Chenye mina medi, ndo nafanya siyamini. With me ya smoke bigger than a loco brown. Brosheji pato kwa nangwe, no langu vota ya nare. Seza rosto yiko high, demand ilienza ngangware. Nilelele watago, figa chinjeka wangware.
Tutajua ni mazishi.
Pika chinja.